Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarouji amène et foule
Tamani.
Rabbi heddi bo an jam hande talatare noga jiddi lewri janvier 2015 sapo jiddi yamdi jabbudi masilma chapande nay e jolle suudu jamana joka jennato en naamu suudu radio tondu bo gar suru wonde kabaruji don non jiri won do boggi jandi ton compétite hande do wiide gila kenya gawon kobe nenno ba sali yaltude ho fananda e tulli kollita mette mu en fewde e soldat séminisme be hande do nenno chondi hubbi to en fa maybe e barmbo kew kewi ton bombo bombe anniya en korni kenya itude yonki biyetedo general Mohamed Abdourahmane Ould Meydo fa damal galle makko bamako do en partiji politique lutondirde e laamu di en anandarde laamu o dawrida e modon en kabaru basiji godudo e leydi ni en de mi nan laamu o kanyu be donki famude dajjer mudu e le basiji nyaa kuppoji nyande kala e leydi ndi di en walde jangobe l'école wietende stek de en kanyu dammini yaade murtere balde garjo de en sabbe imike wiidi ko fuddi jangobe be temede jeego yo le ciudi le koldi en commune go obodo en ana pie ana jenne ana kertine nen no be donki famde dum en bismillah modo est jotamani nen no bamde kenyon warde hande gawon kobe a gawana hadi kati jamma wela nyaloma wela gawon kobe kollimete mu fewde minisma se be kolliti men tongiti e talki hono jokka murtube be en be emne la gonde mudube jalla fa nokku goto hare hunne do onde do nokku hubunde tarkit telem si kanye tabankor servisiji te holu ciudi banki kewdi kanye lumoji kewdi donki uditede hande isa fakaba wonko mobale en kerne usman diko
le notade noddango wadde jeunesse gawo majitobe ciiti fa de minisma horobe dokki warbe woni be yidi mabbe yalla nokku kertinda do o na wartana kidal majatobe du ndardi tabangor heddo e juude habantobe lamube cekite yontere yabbine de korol wadi to kidal to hakune minisma e murtobe be emel la tawda e mudun kawrangal hertindi ken nokku tabangor tarkin kan e tilemsi fatawe fay goto tawdataake e kaborgal le minisma nantini mimse mu ana le hakilanta ko hawra mudun ko waylita denno ni o golledum holitimbe metimi en gaabe du pamal gasa ko winda ele henko be ciku worbe oni be tetan habantobe jamabe kabordo mu en sabben cakundiri e murtube holitimbe metimi o beedu e puditi beta yo seden hewbe kolliti ngalurende deejali leruji kurdi bankije bitikaji fu ana uddi
nen mette gawon kobe de en buytaaki fay seeda sabi jama yalti hande fannande e tuundi fa be kaba e hono ko minisma kanyu tongidi e pelle murtude en dum woni hettude emne laade en tongi ko en isa faga ba lanondi e goto mabbe biete da Bakary Mbuhayma kanko mu hore jottental balde jeunesse la mu gawto en ko ne mar way galo
ko tonga e dewtere de ko an holliti wiide dum won nokku no dewtere ane fiso kanyu almustrat o fur idum hani watte dum won le nokkuji kan direne didi sa jeewi dum wona na fata min wono ni min e yimbe al bambe kaborde famin dentirobe wakkati jono yimbe al amen be ebe to taban korto so on nokku sele wade no fu kambe dum wono sukabe e meni labe dewata dum wono kongi wiide fa yite ngefiebe e mbawi natude le gallure gawonde wakkati jono dabareji di fu min pi yi fati yimbe al amen be ciottoton beta ko futu ina chapande je suka kanyum yalti fa noto dum wono no dango min gadi dum wono yimbe le jalini gombe li lamu gawobe min e yimbe le minisbabe min kanno yidude jadi ka hono won yimbe le dum wono bondirebe en tawa hakkunde amen so gado di golleji wakkati jono ko foti yimbe di don kanye keddi le hen di don wobbe dum barmi le hen hande ande ono gaaw wori no idum wembi san hay min min jabata dum wonono walde woni kanbe fondu don yimbe le be furbe kedana dum wonono bangi goto min baawa jabuti dum
den no no birmi ni maybe barmo kewi ton fa sande fa wala andudo adadu mudum ministre dental leydi meedo jokka hono de nagu malinkobe kanyu ane lawol fewde e le gaaw hono hono e le wattuji garo joni de jokko so vase ministre mabbe kanko bete da arno o ko jenu kanko mo selini wiide soldat ministre fay goto tiral taw e jama o en o wiidu en hunde fu wawa hollude dalili ko fennata wiide kanko ko wi ko du yo gonga jaatu bala pelludo neddo beedo jaranobe koyde mudum ci sakrabe tinne neltro mi jango modo e le helloji Facebook e Twitter ti jo tamani di yo jarama
tamani
den no kanko biyete général Mohamed Abdourahmane Oldou Meydou ena o wi wili hoore keñen faa sanne sabi de woɓɓe bonɓe anni en jeewi fa damal galle makko so tirimo to ena ɓeɓe mbarminomo toon jabe sabi yonki makko jaati won ko ɓe daranno hollitidde ɓe ana mettanomo gila ko wona joni gila hono e ley laamu amr tumantire samano nde enna yimɓe hewɓe ana gonno ila hitan 2012 ana gonduno jokka e saabi omo wodanno e jokka e hunde fof gonno jokka laamu o wonno ko mo wodanno banggal ɗon hunde fof jokka hono yidde leydi meɗen nde ndi feccata koyɗo Oumar Waygalo
kanko général Oldou Meydou wolita wede wakkande o jippuno e mobile makko ngel ndiye fo wari fo naata le galle makko on wakkato no yimɓele ɗiɗom ɓeɓe jogino pistole ngaji on wakkati ɓe tiri yaade dow makko hollitama wede ɓe fof e pilki goto e mabɓe danejo goɗɗo o duɓaleji hay on wakkati hollitama wede wo jabe ɗe naatuɗe yaade ɗum won le koyɗe makko kedde jabe ɗe du naati yaade leyi kecci makko on wakkati kamɓe yimɓele gabɓe ɗi bonandaji ɓe bittidi e moto mabɓe miccitiɗen wiide kanko Oldou Meydou o haɓinoki ɗum won wakkati nde burdaɓe ɓe immino hitande 2012 nde o haɓiki li hen fa wana heesa e on wakkati ɗum won hono nde laamu attitte o samminande so hollita wiyede o watte général wakkati joni o ko dunki e ande kolliti wiide li hen sa ƴeewi ɗi bonandaji ana miccintina ɗum wonono yimɓe ko waɗno to nampalato ko kañe ko waɗno to tenengu koto wakkati joni ko ɓuuri fo haɓɓude hoore jama o hono ɗi bonandaji mbawi waɗirde ɗum wonon le hakkudere ngallure bamako nde fe goto haala hono wiide kañum waɗɗi bonandaji wakkati joni o
nden no hollitide partiji lundodirɗi e laamuɗi en kañum mbi donki famde ndeɗo deƴƴere gouvernement o ena saabi no hunde fof ɗiɗo basi kuɓɓoye leydi ndi wala fof koɓe kalta e dow muɗum ɓe dawriditta e parti ji ɗi ena kanko secrétaire général parti biyeteɗo parena obio Djigui Ba Keita antirteɗo PPR kanko mo notike lamɗe Oumar Waygalo keɗene Oumar Waygalo
mine ɗum haɓɓi hoore amen ko laamu o nangui huno ko muɗum ɗum wonono bonandaji gaɗoji ley saha leydi ndiɗi wakkati joni o sa ƴeeɓe kalta ley hen fe e hunde ɗum wonon luttidirɓe laamu oɓe kañe baale haala nane en ɗe kañum en tan gondi e haalde kamɓe kaɓe dari ɗo tan fe hunde ɓe gatta kanko hoorejo leydi ndi o leydi makko ana wonde huɓɓude ka fa hande omo jokke yaade ɗum wonon ley leyɗele ɗe tan hande o yaara davos janggo wartira berlin gouvernement o handen ɓe mbawana hunde ɓe gala worɓe ɗum wonon joguiɓe andal muɗum ɗum ne fa dabareji keeɓe ley hen eɓe kani yidude ɗum wonono baale haala nane en ɗe fa yettoyo kañe hono yimɓe en luttidirɓe e laamu oɓe emen ela so yeliɓe ɓe ɓanta kaɓorɗe handen hande oɓe mbawata ɗum woni armé mali o
nden no hollitidde wiide yammereji koɗɗi won ko gaɗile bamu ko hande fa jokka hono seline wiide ñaw e bula o timmi e leydi meɗen ndi saabi ne hollitama guila sappo e jetti lewru janvier 2015 gonɗi e muɗum ndi jokka hono ɗum jaate won ko ɗum tabintina wiide ñaw o heddaki leydi meɗen landinoɓe ɗonno kolliti wiide yammereji mawɗi ana ɗammina fa gaɗa e ley bamu ko fa yimɓe an ka ɗum hatta jama o ɓamde anniyaji mawɗi goto goto meɗen fo yalla eɗen ndeno e ɗiɗo ñawuji kurɗi ko foti janginoɓe lekkol temeɗe jeego commune goho ɓoɗo en mbi ndenagu wala ley cuuɗi muɗum janginirɗe inne kala saabi de ɓe piyeto eɓe jenna eɓe kertinde kala walde janginoɓe lekkol ndena an halko wiyetede sec ne ɗammini yaade murtire nenno so dabire piyaka lawlaw na les duño kanko mo lanndodiri e jokka hooreje jokka hono ndeɗo walde biyeteɗo Mawloude Ben Katra o keɗeɗen Ousmane Dikko
depuis 3 mois
ila lebbi tati le commune 1 janginoɓe ana gondi e garnede calɗi haala e hakkilo fo yo golle yimɓe yogaɓe andaɓe yogadu andaka wonduɓe e torrude jangi noɓe ley golle mumen nde janguinowo garña so police en nodda fuu mobile heɓatake notatoɓe ɗum janguinowo ñawɗo keddiɗo hen nak kertinaɗo fuu kañe e bonde mum so dabare lobbo heɓaka ko yaawi snek waddan e pelle cagantoɗo janguinoɓe fuu murtere golle faaɓe keeɓa noɓe gollira laamu oɗo daro e darde muɗum ley janguinirɗe ɗe fuu so wona ɗum snek kañu tan a wawi daranade hoore muɗum
prendra toute sa responsabilité
kiraɓe ƴeewgo wodan e banggal région ŋaji holtidde kikiɗe keñe député tesalit ciɗɗo biyeteɗo Baye Hamdi o ena kanko mo warama banggueji i kad nden hawatanto enna nde no seede en yogaɓe mbi ko kolliti wiide ɗum ɓe enna ɓeɗo murtuɓe jokka alkayida ɓe jaati golli o golle letare o bawalɗe mawɗe bato mawɗo balle ɗiɗi keeriɗo fuɗɗi beete hande sey nande toon e asson o ana wara kilométre uji joyyi enna fa hawrintina ɗo seynankoɓe kañe e guelle jokka piliɗ ɗum ɗo saabi hollitama kabaru gila 2000 eɓe luttodirito enna banggal basiji leydi to enna nena ha ko yimɓe hewɓe sukaɓe joga joɗiɓe ɗo enna bamakoɗoɓe laadi sababu ɗum enna kam biyeteɗo Pat Malick kañum jaaten ɗum notoriɓe jawdi beta hande golloobe le doktoroje burem ko yaata chapande jenay en nay poddi janginede faapa bo chukaloy ko e chukaloy to en ko en biyano be rafi ngure ngoni e mudunde en nan ha ko tabe janginede bawde kurde barkani yalla be baawa hono jokka walulbe do sukaabe no ngurtira nono balle jeego won ko be gatta e ndedo jande tun beta hande nyawuli mi nyogaaji hono torrude rewbe poddi yewede kuchala ton ni an ha ko don faajewen te dorto e rewbe to en jande balle tati woni ko be ngadata to en ndedo walde jokka hono sandu lon wiete ndu esda a neni kanyu jaati rondi almusaddaaji mudum kenyen holitide ka ki cinnirdi kewdi jokka balliraama cuudi doktoroje jetti sergel banamado en hono kaaki lotirde juude fa yotto siwji jamde gresil kanyu fa yotto ndiyan jawel kala yalla ndebe ndeno to e nyaw e bulaw en ana 40 million ji no gayne sefa ko oxfam oxfam wadi hen jande fuddi segu dow kaborde juude ha ko beedo wiete kaborde juude ko fuddi no foti nawterede no chakure leedi meden di en dabere fiye nden no gubal yimbe nden no han ko te be jenne be bi njodi to en sobe bami to en anniyaji balle didi yalla e be penal dido deedo kaborde kabor torro yimbe chakire leedi meden di en dabereji munyi seeda sabi yewtana wodi fa hande e leedi meden.